50 languages. 60.
60.
At the bank.
I banken.
I would like to open an account.
Jeg vil åpne konto.
Here is my passport.
Her passet mitt.
And here is my address.
Og her adressen min.
I want to deposit money in my account.
Jeg ønsker å innbetale penger på kontoen min.
I want to withdraw money from my account.
Jeg ønsker å få utbetalt penger fra kontoen min.
I want to pick up the bank statements.
Jeg ønsker en kontoutskrift.
I want to cash a traveler's check.
Jeg ønsker å innløse en reisesjekk.
What are the fees?
Hvor mye koster det I gebyr?
Where should I sign?
Hvor skal jeg underskrive?
I'm expecting a transfer from Germany.
Jeg venter en overføring fra Tyskland.
Here is my account number.
Her kontonummeret mitt.
Has the money arrived?
Pengene kommet?
I want to change money.
Jeg ønsker å veksle disse pengene.
I need US dollars.
Jeg trenger amerikanske dollar.
Could you please give me small notes?
Kan jeg få det I små sedler?
Is there a cash point?
Finnes det minibank her?
How much money can one withdraw?
Hvor mye penger kan man få utbetalt?
Which credit cards can one use?
Hvilke kreditkort kan man bruke?
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.